Hello, it's here. Hello, it's here. Oh, how you going? Ni long time atujaona na natumai upo salama. Leo unanichukia, hata jina langu takisikia. Nimekithiri upweke umetanda, na siku kama hii nakukosa sana. Korona imekithiri upweke umetawala, hasa siku kama hii nakukosa sana. Natamani ningekuona angalau siku moja, mwanzio nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja, mwanzio nina kutu la mabusu.
No, una causa ngapi?
Hata kwa msimu angalau time. Leo unanichukia unadharau time.
Miss iko. No, I can't make it right now.
Oh baby, time. Oh my time. Hata kwa msimu
Vicky.
Oh baby, pull up. Why don't you pull up?
I got some smoke and some booze. Ni wewe tu ndo naikosa.
Oh baby, pull up. Why don't you pull up?
I got some nyama choma and some booze. We can chill together in jacuzzi. Me na wewe. Naeza kada na injeve. Nina shisha pia veve. I'm on Netflix and chill. Naeza cheza gita nina skills. Naeza kada na injeve. Nina shisha pia veve. I'm on Netflix and chill. Naeza cheza gita nina skills. Natamani ningekuona angalau siku moja, mwanzio nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja, mwanzio nina kutu la mabusu.
Can I go to town with you? Yeah, yeah. Can I go to town with you? Oh yeah. Oh, can I go to town with you? Oh yeah. Can I go to town with you? Oh yeah.
Oh, can I go to town with you? Hata kwa msimu angalau time, quarantine. Leo unanichukia unadharau time, quarantine. Oh baby, time. Oh my time. Hata kwa msimu tu.
Ila kwanza swali ni una corona? Mwana kama una corona usije. Wash your hands, sanitize, stay safe.
I see your evil behavior. Stay away from me.